The Spinoff Podcast Network. Ready to rediscover the joys of cycling? With over 300 kilometres of cycle paths across Tāmaki Makaurau, jumping on your bike and going for a ride is such a fun way to discover the city from a different perspective. Cycling is getting more and more popular across Auckland, so now's a great time to join the hype and give cycling a go. Head to at.govt/cycling to find your nearest cycleway today.
Raising capital or taking your business to the world? Investment Fix has everything you need to make it happen. This season, we're exploring the US market, the opportunities it offers, what it takes to grow a business there, and the best way to approach investors. The Investment Fix podcast. Tune in today.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air.
Tēnā koutou katoa, no mai kia Nair. At the beginning of the year, we put down a wedel for ourselves, Mariana and I, who are currently in full immersion study of Te Reo Māori, that during Mahuru Māori we would record an episode that was entirely in Te Reo Māori. This is that episode. If you're one of our regular listeners and you don't speak Te Reo, you don't understand Te Reo, we encourage you to stay with us and have a listen, see what words that you can pick up on, see what phrases that you know, or just enjoy the beautiful sound of our language. Welcome to Nē.
Tēnā tātou i te wiki o te reo Māori. Tēnā tātou i te reo Māori. Tēnā tātou i ngā whakahekenga werawera a ngā mātua. Nā rātou te mahi māro hītarari pīkau i ngā tau, āno ngā reanga o muri mai te whiwhi. Ko te kuru o te maramati use tēnei o Ngāti Pro o Ngāti Rangitihi, e mihi atu nei ki a koutou. Nō ngā rangi ko tāhake nei, whakanui a te rima te koutou, atu i te rā i tukuna ai te petihana reo Māori, e te ouunuku rēne o Ngāti Toa, e hana te hēmara o te Atiawa, Ngāti Raukawa, me Ngaitahu, o te rōpu Ngā Tamatoa anō hoki, e taku kraua e koro o te kapunga Dews o Ngāti Pro, e ngā rōpu Tauira Māori o Ngā Tamatoa me te rōpu reo Māori. Āno te tūrei, huitahi ai te rōpū reo Māori i ōtaki, ko ngā kōrero i puta, he mea whakakipakipa, he mea whakaaweawe kia ū tonu, kia pakanga tonu ai tātou mo te oranga o te reo. I te taihau āuru, whakanuia a Hana te hemara e te ringatoi Mr. G, me te whakaaturanga I am Hana. Ko tana mokopuna, a Hana Rafiti, Maipi Clark i tū ki te mahau o te whare paremata, a ai rungo ai te motu i te māia o te rangatahi Māori, kua tipu i te āhurutanga o tōna ao Māori. I tū hoki a pāpa tameroa o te rōpū reo Māori, ki te haka anō i te haka o kamate i ngā arapiki o paremata, he mea taunaki e Ngāti Toa. Ko te pātāia, ka mate, ka ora rānei, te reo. E rima te kautau kua hipa, nā ngā whakahekenga werawera a ngā mātua tūai te kohanga reo, te kura kaupapa Māori, ngā whare wānanga Māori, kura aiwi, whakaata Māori me te mātāwai anō hoki. E ai ki ngā kōrero, kei te pari o te rua tonu te reo Māori, engari e ki te ana, te tini o ngā hua kua puta i ngā tau. He maha ake ngā huarahi, hei ako i te reo, hei awhi te hunga kāri whai wāhi ki te reo i a rātou e tipu ana. Koia ko te kaupapa kōrero i tēnei rā. Arā kua fitu marama a ku hoa mahi a Leonie Hayden rāwa ko Mariana Johnson e rumaki nāna ki te reo. Ko te wero ia i puta i a rāwa i te rātou, kia ngana kia reo Māori te nuinga o ngā kōrero i tēnei rā. Hei whakarangatira i tā mātau hui i tēnei rā ko Hemi Kelly, he mātanga, he kaituhi, he kaioko reo Māori anō hoki nāna te kōna ipurangi e kī ana ko Everyday Māori. Nā reira kia mautonu atura e hika mā, a muri ngā whakatairanga e whai ake nei, kōrero tahi ai mā. Tēnā anō koutou ngā kai whakarongo, kua piri mai ki ēnei reo kō wetewete, reo pahupahu, arā kia mātau o nē. Kei konei mātau ko Leonie Hayden, ko Mariana Johnson, ko Hemi Kelly anō hoki. Kia ora e hoa mā, kei te ha.
Ai, kia ora.
Kia ora.
Kia ora.
Kei te ha, Hemi?
Kei te pai. Kei te pai, kei te tino pai. Kei te poke te mahi, engari kei te pai.
Kei te pai. Ai, mō tētahi, kei te pai ahau, kei i whai meri tō pātai, kei te aha, oh. No Ngāti Parau, nera, hei, kei te aha, kauri, kei ko nei ahau, ka kōrero ki a mātou. Ai, koe anō, kei te pai, aha kua, nui te wiri wiri, ai, pai te wero o tēnei hōtaki, ai. Te reo Māori anake.
Ko
Whakamaitu. Ai, tēnō hika ka hau. Ki te kōrero Māori I ngā wā katoa. Ahakoa, ahakoa, maha ngā hapa I roto I ōku reo. Kei te pai ki au.
Ai.
Ka pai.
Ko te mea nui ai ka kōrero.
Ai.
Ai. Mm. I tēnei wiki, I tēnei marama, te tino kaupapa, ka puta, ka kōrero atu I te reo Māori, ahakoa he iti, ahakoa ngā hapa, kōrero mai, ai.
Koe rā te whāinga matua ki au, I te tīmatanga o te ako, ko te kōrero I te reo, hei aha ngā hapa, engari tukuna te reo kia rere,
ai.
Muri atu ka mohi o koe me pēwhia te whakatikatika I ngā rere ngā engari, ko te mea nui, ko te rere o te reo.
Ai. Ai.
Kia kau e tuku mā te hapa koe e noho ngū.
Mohi maumahara nau ki te wā I uru au ki te pinakitanga o te reo I te tau, e ngā tau o mua. Engari, uru atau ki tērā kaupapa ko Leon Blake te kaiako I pōhehe au e mohi onau ki te kōrero Māori I mua I tērā engari kā kuhu atu ai ka whakaro hei ka kai te he katoa etahi o ngā rerenga ngā te I me te ki, te ā me te o te mā me te mō engari I mua I tērā I te kōrero tonu au I te reo no muri mai ka ako ahau ki te whakatika tika
Akine pē pai tērā pōhihi
Pai te peri ki te taha o ngā kai kōrero mata tau hoki. Koina te hua, tētahi hua o tōku akoranga kei te wānanga o Raukawa, nā te mea toru ngā tau, ai ka peri ai ki te taha o ngā tau toru, tino kaha I o rātou reo, e nā te whakarongo I o rātou. Ka tai te kitea, ōku hapa, kapai, ko tēnei te kōrero tika, ka ngana au te puta atu. Ai, he pai te kimi mō ngā hoa, he taumata nō o tō reo, te whakapakari tō reo.
Tino hirahira ngā mea tuakana I te ako o te reo, nē, e hara I te kaiako anake I puta mai ngā mātauranga, ngā akoranga, ngā reo. Ngā kupu hau.
Ai.
Me whai tauira, ne? Me whai tauira. I roto I ngā horopaki rereke. I roto I ngā horopaki pēnei. E noho ana ki te kai, ki te inu. Kā rongo koe I tētahi e kōrero ana ka whakaro. Koera te kupu. Koera te kianga.
Ai.
Koera te horopaki tika e whakamahi ai tērā kīwaha. Me whai tauira pai.
I o ai, haere. Mātou ki te pāpara kauta.
O mea hoke kare. He horopake pai mo te rere o te reo ka
au. E mārangi rangi.
Ko mātou hoke tērā, mārangi ana. Mātou tērā I te whare wānanga, I ngā pāti, I ngā hākari, aku hoa, ki reira rere ai te reo. Te reo kōrero me te reo waiata. Ki ro hēti Māori.
Ka rere te wai, ka rere te reo.
He whakatau ki te? Whakatau aki pia?
Nōna hea tīmata I koe, ka kōrero koe mō te pīnakitanga.
Ai.
Nōna hea tīmata I koe I tō ako, tō ara.
I te kura tuarua pia. I mua atu I tērā kaore anō I tino tahuri ki te aku I te reo. I te mea kaore he huarahi hei whāinga māku. Nō reira ka tai au ki te kura tuarua, nā ka tahuri ahau ki te kimi aku kaupapa I te kura, ka whakarua, ia kei te pirenga au ki te ako I te reo, te reo Māori. Nō reira I tīmata taku ako I te kura tuarua, nā wai rā ka tino ngā kau nui ahau ki te reo, ki te kapahaka I ngā tau I au I te kura. Ai, I rereke I tērā wā, kaorehe I purangi, ne, kaorehe pēnei tēnei rā, enei rā nei, kaorehe waia atamai. Nō reira, I ako ahau I te krahe, I ako hoki mā te pānui pukapuka, I ako anō I te piri ki ngā mea mōhio ki te kōrero. I te kura etahi i ahu mai ngā kura kaupapa, he hoa nōku, no re kākaha taku piri ki a rātou, ai, me te whakahōhā i a rātou.
Te hea kura tira?
I kurainau ki Fielding Ag, yeah, Fielding Agricultural High School, ai, Fielding High School i enei rā. Engari, he rau e taku kai ako, he mea nui te rā, ne, me pai te kai ako.
Pehea kōrua, i wehe koe i tō mahi wāki ki tō mahi pūmau, ne, Miriana, kia whai koe i te aro o te reo, i tēnei tau.
Oh, ai, oh, ka pai mo tēnā kōrero. ai, kauri, o ka huri tōku āo i roto tēnei tau, nā te akoranga o te reo Māori, nā te mea, ka huri oku matapono, tōku i tirohango te ao, ai, and tōku hoa pūmau, kauri ia i hihi mo te reo. And hea wauwa te kōrero atu kia aia nā te mea ko tōku ao i te reo Māori, kauri te katoa te o tōku ao, but tata, ka huri ki te reo Pākehā, I'm like, oh, aho hoha au. Ka tēnei reo. Ai. I mua i ako te reo Māori i te wānanga Aotearoa, kura pō mō Ruangātau. Ai. Kua oti au te rōnakitanga, te taumatarima. Ka waiho tōku akuranga reo Māori mō Ruangātau, nā te kaho tōku mahi kairipuata, engari, ai, tōku moemoea mō mai rano te noho i rūmaki reo, te ako i te horopake rūmaki reo. Ai, so, te mutunga o tērā tau, ai, ko tai te wā, i rongo tēnei tōku paku, ai, ko tai te wā, and ka tukua tōku tono ki te wānanga o Raukawa. Hoi anō, kei konei a hau, kai te kōrero Māori. Konei
kōrero Māori o nā.
Ai. Kauri ako i te reo Māori i tōku te maititanga. Paku akoranga kei kura tuarua. Tēnō whakamā au tōku tuakere Māori i roto tōku rangatahitanga. Hui, nō reira, roa te wā te hoki mai ki te akoranga o te reo. Engari pai tēnā kia au. E hara he haerenga tōtika nera. He haerenga wiwi wawa. Ai. E ako koe kura tuarua nera, Leone?
Oh, ai.
Paku?
Te nuinga o ngā karaihi reo Māori ki tōku kura tuarua he wako waiata. Ai. Kaore mātaui, hea te kupu or passing exams.
Kari whakatutuki, ngā whakamātau.
Kaore etahi o mātau karahi i whakatutuki te Aromata White School C Māori. Nā te mea, you know, e hara i te koretaki tōku kaiako, engari kaore he kaha i tō. I tōna akoranga. He mea waiata. Anō nei, haere au ki te kōhanga reo i tōku tamarikitanga, no te reanga tuatahi o kōhanga reo ahau. Engari, tuatū kia tērā karekau ngā reo ki tōku kura tuatahi. Karekau ngā reo, nā te mea he tino kaikiri, te tūmoaki ki reira. Ko au, mātou ko i rua i te hatu tauira ngā tauira Māori ki reira, e tino kaikiri i tira. Engari he tino koingo ahau ki te ako i te reo Māori tonu. Ai, haere ki te kura tuarua. Ai. Me ako te reo Māori, ai ka pai, engari, kare au, e ako i te kōrero Māori.
Ki te tuhi, ki te pānui nera, ai.
And whai muri i tōku pakekitanga haere au ki ngā kura pō kei AUT, ko Hemi, tētahi o ōku kaiako, ki reira.
Oh, rawi.
Tēnō pai ngā kaiako AUT, te katoa.
Ai, e pēnei ki a koe I rungo te tangi o te ngā kau o ngā tūpuna. Ai, kua tai te wā, wehe I o mahi. Haere ki te kura.
Ai,
ka pai. Haere
ki te kura.
Ai. Tētahi hoa I te tīmatango tēnei tau, pātai mai ki a au. Oh, I mohu ana tō whawhai I pāna ki te ako te reo Māori I roto ngā karaihi pō, tō whawhai o mamai hoki I pāna ki tō tuakiri Māori, he ahai I ako tonu I te reo Māori. Pea, kaori, ōku hia, like, ka rongo ai ki te karanga o tōku tipuna mai tōku puku, o rātou hia, mōku te ako te reo Māori. Ai, etahi wā, I'm like, oh, hea, ai, tēnō waua, tōku hē, te kate, te mahi, like, hea, I whai tonu te reo Māori tonu, ai, kāore oku hē, hea, anake.
Engari, ki te anei ngā hua, e rongo anei ngā hua,
tika,
yeah, kei te whakamiharo atu, ai,
kia hura, kia reoa.
Ai, hoki.
Koinei te ara, me whaine, me rumaki, ki te reo, Ka uau ane te haere ki tētahi krahe, I te pō, ko tahi krahe, te wiki, ka roa te rā.
He rere ke te ako o te reo ki te kōrero o te reo.
Like,
kei te mōhio ahau e tahi kōrero, I te wā ka kōrero tētahi tangata matatau I kōrero mai I te reo Māori. Oh, kei te mōhio ahau, engari kāore au I taia... Te whaka utu ki aia, he whakawhiti kōrero te mea nui o te raumaki, tērā te hua ua ki te whai mena I haere ki ngā kura pō nui hō.
And ko tētai mahi anō ai te, te kimi te... Te whai te kupu I roto tō waha, tō arero. Like, te tīmatangi ako te reo Māori, ahua stutter, ahau? Kāreo I stutter? Engari te reo, I'm like, pēr ko ōku whakaro tēnō tere, engari kāori tōku waha tāia te puta atu.
E te tīmata o te tau, te tīmata o ia riringa kōrero,
He. Ko wae whakaro ana. Ko te kupu Māori mo te stata e hoa mai, ai ki te tiki nare ko te kiki-kiki.
Kiki-kiki.
Me te kiki-kiki, me te mama-mama.
Mama-mama.
E rongo ana I koera te.
Oh, whai.
Mama-mama.
Mama-mama.
Kiki-kiki. Mama-mama.
Mama-mama.
Ah, koia. Oia, no, koe hoki tērā e whakamiharo ana ki te whanaketanga o kōrua reo I ngā tau. He hae tahi rautaki, kei wānganui a tātou, hei whakapakari ake I o tātou reo. Mohi au kei a koe tahi tino rautaki, e hoa e hemi? He hanga rautaki, he hanga rautaki pai ki I kōrero mātou I tēnei wiki mō ngā rautaki. Nā te mea he rere kēpea ki tēnā o tātou, he hanga rautaki pai, hei whakapakari I tō ake reo.
Hei whakapakari I te reo I tō o pūkenga kōrero, he kāore tū atu I te kōrero. Me whai hoa koe, me whai hoa kōrero koe, me whai koe I etahi e ka manawa nui, ka manawa nui ki a koe. Nā te mea I etahi wā kā roa e whakaro ana kātahi ka hara mai te kupu, koera o kōrero. Nō reira me whai koe I etahi ka manawa nui, ne. Kaore pē manoa nui ngā wā katoa, ka manoa nui te nuinga o te wā. Nā te mea kaore pēa he huarahi atu I tērā, hei whakapakari ake I ngā pūkenga kōrero. Koe rā te pūkenga matua ki au, he pūkenga anō te pānui me te whakarongo, te tuhi-tuhi, engari ko te kōrero I te reo te whāinga nui.
Tika.
Me te... Kia au nei, ko te whāinga matua kia mārama tātou kia tātou, mātua ko tērā, a muri atu me noho ki te tuhi-tuhi me te titiro ki te whakatakoto o ngā kupu. anei mikpene me peneke kia tai rā ki ngā wā e kōrero ana koe i te reo ko tika, te mea te whāinga, koe rā te whāinga.
Kia marama.
Etahi wā he mea hoha tēnā huarahi, nā te mea like, I te wānganu i tēnei tau i oho whāt, like, mahanga ngā hapa, and ka āta ki te ōku hapa i roto tōku kōrero, and ko te rongo, ka haere au ki muri, nā te mea i tōku reo haerenga, engarei, I like, kei te pai, just, ka āta whakatika, ko tino rere tōku reo, engarei, I'm like, he hapa tēnei, he hapa tēnā, whā, and then rangirua, kei te pai, hoki mai, he kauri he, hoki mai ki tōku kōrero mua, kauri he huarahi tō tika nera, e tahi wā, like, haere ki mura, muri,
he ruahi koe tanga ki muri, ko tahi ki mua.
Ai, tika ana.
Hei tahi kōrero ana koe mo te hoa reo Māori.
Ai.
Manawa nui ana.
Ai.
Kia koe, hea itahi tāera whakatika ngāwari nei, whakatika, i kōrero mātai mō tērā i ngā rangi o Tahakine. Hea itahi, kia kaua e kōhete, ne, wō mua o tātai. Me kaua te Māori e kōhete ki te Māori, me kaua hoki te Pākehā e whakatika i te Māori ki ro akomanga. Hoi anō, hea itahi tāera hei whakatika, he tōwai, he tōwai te kupu hea harane.
Koe rā tētahi rautaki, ka tōai atu i te kōrero, engari kaore etahi e rongo. Nē, ahakoa ki konā koe tōai atu i te kōrero, kaore mau i te tangata i etahi wā, me ātaki atu. E hoa, koe nei tō kōrero, engari anei te kōrero tika. Nē, kia au, hea te he o tērā. Kei te ako koe, kei te ako ahau, kei te ako tātou i te reo, me he mea pirangi ana tātou, kia pai ake tātou, me tuwhera te ngākau, ki ngā whakatika tika mai. I pai tērā ki au, nā e mōhio ana au ki ngā mea, e mōhio ake ana i au ki te reo. He nui tonu, whakaro ana ki a Pānia, ki a Tīmoti. Ko tāku ki a rātau, tēnā whakatika hi a taku reo, mehe mea e hapa ana. Kā ki te koe tētahi hapa whakatika hi a. Nā te mea e pirangi ana au ki a tika. Ki a tika au.
Ki a pēnā ki a rātau.
Ai, engari, he wā ona, ne, hari te mea ka, you know, i ngā wā katoa, you know, he wā ona me tuku koe i te reo kia rere, na he wā no me mea, aneike.
Ai.
Yeah, aneike.
Kei tērā horopaki kia au, like, etahi wā, like, tētai tangata whakatika, he tēnā, anei te kōrero tika, like, kei te papara kauta, I'm like, e kare, waiho mo te karaihe, hey, kei te pai, just he kōrero anei.
Kei te pai tērā mena, kei te kīkwe, anei te wā tika. Tukunā hau kia whakangā i tēnei wā, kia whakamātau i tōku reo.
Kei te ahu o te waiaro, ne, ko te waiaro o te Ege rongo anau te waiaro o te tangata.
Kia te waiwo?
Ko te attitude.
Ka pai.
Yeah, kei te ahu anō te waiaro o te tangata.
Ai.
Te ahu o tana kōrero ki a koe.
Kei te pai ki au, mena ka kōrero au i ra hapa, ka ripiti anō te ra tangata i ngā kōrero tika, engari he ripiti i ngāwari, tōna kōrero, like, just, ka pai, te mea tika, and then, ka pai, like, so kaore he, hea tira, kōhete?
Yeah, kaore kōhete.
He whakawhiti kōrero tonu, you know, i tira horopaki.
Ai, repiti tō kōrero, like, whakahuki tō kōrero, engari, whakatika.
Ai.
Ka pai. Kore he, ko tēnā he.
Ai. Like,
anei te kōrero.
Yeah, he tēnō māma te rā rautaki ki au.
Haere tonu te kōrero. Like, ka pai, mai mahara tēnei anai.
Ai. Mena he horopaki tika.
Engari, te era atu taha, and he wānanga mōkau, te era atu taha, pia, like, pā wera tōku ngākau he tahi wā, pāneki, oh, he hapa, mm. Oh, kauri tika hau, we. It's like, kei te pai, waiho te tangi wetotanga. Nau mai ngā
hapa. Nau mai te hapa.
Oh, tika.
Mā te hapa kā ako, kā ako.
Alright. Mm. Oh, yeah.
He pūkinga koe o te reo, nā te mo he kaiako hoki. Kei te kite koe tēnā āhua o te ētahi taura, like pāwera i o rātou ngākau i pāna ki te whakatika i o rātou reo, and hea tō whakautu ki a rātou o tō kōrero rongoa pia mō rātou.
Te rongoa. He āhua tanga tērā no te tangata, ne kaore te tangata e pai kia he, kia he ia ki taku titiro. Kaore hoki te pakeke e pai ana kia he. Kia he ia, kia kitea rānei tōna kuare.
Mm.
Nō reira, ai, koe rā ngā mea me. Ki au, ko te mea nui, i te tīmatanga o te ako, ko te whakarite i te taurā here tangata, ne te whanaungatanga i waenga nui i ngā ākonga me te kai ako. Kia mohio ai rātou, anaike te wāhi hei... Whakatikatika i ngā hapa. Mm. No reira, kia kaha te kōrero, kia mutu tērā i konei, kia puta ki waho ā kua tika, koe rā te whāinga, engari. Ia, me whakarite tērā, kia te kōrero, wāhi haumaru.
Mm. Ai.
Mm.
Rauwe.
Me mōhi o hoki te tauira, kei reira ia ki te ako.
Mm.
Koe rā te take, ko haere ia ki te ako.
Mm. Ai, ko ngā mea haere mai ana ki te ako, te nuinga kua mōhio ki tērā.
Mm.
Ai, he nui tonu ngā tāngata kaore i te haere mai ki te ako, i runga pea i tērā mataku. Kaore rātou e pirangi ana kia kitea o rātou kuare tanga. Mm. Kā aroha tērā.
Mm. Ai.
He aetahi rautaki kei a tātou hei whakatau, i te āhuatanga o te āmaimai i mua i te kōrero.
Atu i te...
atu i te wai o te puna o te ora.
Ka rongo tonu au i te āmaimai.
Nē.
Yeah, ai, ka atu au ki te kōrero, i mua i te marea. Yeah.
I mua i o tino kaia kōpea.
Ko āhua eti haere. Ko eti haere te māmaimai roto i ngā tau. Engari, ka rongo tonu koutou i te āmaimai, kai te kōrero mo te kōrero noiho?
Kōrero tūmatanui pia.
Tūmatanui.
E aua.
Engari, kōrero koe miriana mo te āmaimai, mo tō puku.
Ai.
Nore, i te āmaimai koe, i mua i tēnei, i te āmaimai koe.
Ai.
Nē?
Kei te āmaimai nānei?
Ah, oh, kare i maimai i nai nei.
Kua ahua ngā ia
maimai, hea te take i a maimai kōrua.
Pēc, ai. Hea te take.
Kuri tēnei hei therapy session.
Kei te ruku o honu i nani. O, koera te pātai nui.
Ai, hea te, like, te take mō te a maimai, o hea te pēr te rungua mō te a maimai.
A maimai ana nā te mea kei konei etahi atu. He mōhio ake, te reo Māori.
Ai. Ia mai i ahau e tahi wā kauri au e mōhio te kōrero.
Ai.
Like, tērā no iho.
Ai.
Kei te hie ahau ki te whakawhiti kōrero ki oku hoa.
Ai.
Engari e tahi wā, oh, kauri au e mōhio tōku hoa, he rereke tērā rongo, you know? Like,
ai.
Kauri au i rongo tērā i roto i te reo Pākehā, like, oh, kare au i mōhio i a koe.
Ai.
So he whiako hau tērā, he āhua ngaro i etahi wā.
Ai, ai.
Kei te mōhio, kei te mōhio māua, he pai ana. Like, you know, pomai te hapa, kei te mōhio māua tērā, he tino... aki kōrua ki a māua, kei te mōhio. Engari, tērā rongo, era pūrere hua ki roto i te puku, kaore rātou i whakarongo.
Kia au, kaori he mea kino te a maimai, he mea te whakarite tōku hiningaro, wairua, tēnā nā mō te maunga I piki. Mm. Hoi anō ai, aha koe, like, oh, hea mai mai ahau, kei te mai mai ahau. Kei te pai? Ai, he tohu o te wero, and pēr he mea te whakarite mō te wero. Oh, like, ai, kaha ake tōku tēnā nā, aka koe ake tōku hinengaro, ai. E hare te mea kino ki au anake, ne.
Anō nei, etahi o oku hoa kura I tēnei tau I tū etahi ki te whakapuaki, ki te kōrero ki o mātou aromatawai, and he wahangu rātou, etahi o rātou, he tino wahangu I tū mai rātou ki te rima miniti, tekau miniti pia, he wahangu te katoa mai, mā te mataku, mā te whakamā, like, he tino pauri I rā whiako, and I kite au I ēnei whiako, I maha ngā wā I tēnei tau. And he tino, you know, he tuku aroha te akomanga katoa ki ēnei tauira, he haumaru rātou, you know, he tino ahuru mōwai tēra, ngari tēra rongo he āhua mate I tahi wā ki etahi tangata. He mataku tōku ki tērā, o tērā. So tērā tētahi o ngā āmai mai anō.
I te reo Pākehā etahi tangata he wahangu, I te reo Māori mātaku ake, eh?
Ai.
Tautoko tō mehi aroha ki a rātou.
Ai.
He uaua tēnā mahi te tū I mua I te tangata ki te kōreo. Aha kua te reo.
Aha kua te reo.
Kaore etahi tangata e pai ki tērā āhuatanga. Nō reira, ai. Mā te mahi tonu ka pai ake, engari kaore tonu e pai ki etahi. Engari wāinga nui I te tangata e noho noiho ana, e kōrero rero ana, mehe mea e rongo ana I te āmaimai. Ki au mā te mahi tonu ka mimiti haere tērā āmaimai. Ai, me he anō te kiwa, te kōrero, tū whiti a te hopo, ne, me aha koe rongo ana koe I te...
Mai rangat.
Tū whiti a te hopo. Kei he te waiata.
Tū whiti a te hopo.
Aha koe rongo ana koe I te wehi, te mataku, te hopo, me tū whiti tērā hopo. Yeah. Me haere tonu.
Me whakamaumahara pia I a koe anō e rā wawata ka I roto I ahuma I o tīpuna pia. Koe rā ngā rautaki e kōrero nei, he aha ngā rautaki e tūwhiti a te hopo, e tūwhiti ai te tangata I te hopo, kei roto I a, kei mōhio awo, he āhuatanga no te tinana tēnei, engari he pakari ake tōku wairua. Ko tōku ngākau nui ki te reo, he nui ake I te hopo, kei te pāmai ki tōku tirana, ko tōku wairua, e kore e hinga.
Te tino rongoa ki au I te rawa he karakia. He karakia, he karakia, he karakia. He tau, he whakatau te rā a mai mai, you know, I te haere I mua I te karakia ki au.
Mōku ngā waiata te rautaki.
Oh, ai, ka pai.
Pai te waiata, te tīmata I tō kōrero ki te waiata.
Ai. He taumata noa ka whai, anai nei te whakaniko-niko tōku mehi, ka puta tōku mehi I te āhuatango, te waiata.
He tino pūkinga tērā o te wahine ki au nei, ko ki te ai. I roto I aku haere.
Ai.
Te hunga pēne ia, te pāo, te waiata rānei, te hunga pēne ia pānia papa, anā kua tino wa mau te rūma, I roto I taua hononga o te tehi tuihi te wana.
Koe nā te take o te tauparapara, ne, he pērā no ka whakarite I a koe, ne, kia pai ai te rere o kōrero, pai tēnā.
He tino koe o tātou tūpuna, ne,
ai, tautoko.
Ai te mōhio.
Me te karakia, I a koe ki mai ana karakia koe, whakaroi, oh, ai, karakia, I mua, kua mutitaku, kua hua mutitaku karakia I tēnei wāingari, I mua I ngā tū ki te kōrero, kua huri au ki te karakia, he ngā tūpuna ho mai te kaha, piri mai ki au, e rā momo, ka karakia ki aku tūpuna. Kia tata mai ki au, kia piri mai ki au, kia ho mai ki au te kaha.
Talo for Lover. I'm Madeline Chapman, editor at The Spin-Off. If you have the means, consider supporting our high-quality journalism by becoming a Spin-Off member. Sign up now at thespinoff.co.nz/donate.
He anga horopaki mō kōroa, tēnoa mai mai a wangawanga rānei, aha ko te taumata o i o kōroa reo. Kōrero mai ngā, he pai mō maua ko Leonie Hoki, te whakarongo ki ngā hapa o ngā wā awangawanga mō ngā matatau, kai kōrero matatau.
I te tūrei, ka tai anō ka aipa, i whakataki au i te hui whakamahara i te 50 tau o te pitihana reo Māori. Ko te huinga tērā o te rōpū reo Māori. Kia pono te kōrero, i rongo au i te āmaimai, kawa pia i runga i te ahuatanga o te tuku i te hapa, engari kia hānga e oku kōrero. Nā reira, he rereke pia ki ngā horopaki rereke. I reira oku tōku whānau, oku whanaunga, oku kaiako, etahi tanifa o te reo, etahi tanifa o te ao Māori. Nā reira pia i rongo au i te hiahia kia tino eke, oku kōrero, oku whakaaro. E hara i te mea i whakaritea oku kōrero i mua, he mea tuku noa, kore te mahi a te MC ne. So i rongo au i tērā āhua. Koe rau e pātaina, he hae tahi rautaki e hoa. Kare au, yeah.
Whakamahara mamai.
Ko te whakarite.
Whakarite.
No te whakarite, ne, te tahi rautaki. Me mea kāre au i te rite, ka uaua. No reira, e tahi wā. Te nuinga o te wā. Mehemea kāore au te rite kā uaua. No reira, me noho i mua, kua rua miniti pea i mua, ko tahi rā pea i mua, ki te kohikohi i aku whakaaro. Anei, etahi mea hei kōrero māku ki te kaupapa. No reira, kei reira oku whakaaro i nāenei, kāore au te warea ki te takoto o te reo, o ngā kupu engari kei te whakaaro nui au ki te kaupapa. He aha te kaupapa, he aha ngā kōrero mēputa ne, i te whai kōrero, i ngā hui nui e rā momo mea.
Hei, tūtohu paipea tērā mō te katoa, te hunga e aku ana, kia kau e āwangawanga ki te takoto o te reo, engari aro kē ki te ngako o tō kareri. He aha te kaupapa ai. Matua ka puta i au i taua kōrero. Kia kau e māharahara mō te iki me te... te mātou tātou, rātou, hea rānei. Kia aro kē ki te ito o tō kōrero.
Te ā o, wāho, tēnō wero tonu. Nē tei wā tēnō maui tōku whakaaro, tōku, tāku, taku. Pā, hea te kōrero anō, ko wane wane te whakaaro, nā te mea, ā o. Ai.
Era, era wai, hea ha tērā kapu, mamamama.
Mamamama.
E te wā, mamamau mahara ngā ā-o, ngā tōku tāku tōna.
Whai muri tētahi, karaihi wete reo, ko i roto e rā wā, tēnō rangi rua au. Nā te mea, he kōrero mō te overthinking, i maui tō hiningaru, i maui tō whakaaro pia. Kei a koru, ha te kupu Māori mō tēnei āhuatanga,
Ka warea koe ki tētahi mea. Ka warea o whakaaro ki tētahi mea.
Kia warea.
Ka warea.
Warea.
Ka warea o whakaaro.
Oh, like, pai.
Assist on something.
Ai, ko tēnei.
Fixed on something.
Ai.
Ka warea.
He hono ki te kupu ware?
Te rāpea.
Warea.
Warea.
Ka he wāhi mō rea te wete kupu pērā, ne? Ko te ware.
Ware.
Ko te ware.
Ka ore pēa. Nā te mea he rereke anō te ware, ne? Ko te ware he tangata.
Taurega.
Tangata dumb.
Oh, ne?
Well, ware.
Kīnei, pērā pēa he horonga kei roto. Te koe pērā ki te ware. Ware a koe tētahi.
Okay.
Koro koe moku.
Rangirua.
Rangirua, ai. Koina te ahua whaimiri etahi karahi wete reo. Oh, kauri o tai te whiu oku whakaro. I'm like, a o ki I a o a. Whā wā o.
He nui te kōrero tia o te āmai mai me te hapa. Ai, kia hai etahi, etahi hua i tuatu i te kōrero e tau ihu ana ki a kōrua i roto i a kōrua.
Ai.
Huarahi, rumaki reo.
Mahanga
hua. Kia ngā hua i tuatu.
Hmm. Mahanga hua harikoa ki au i runga i tēnei haeringa. Akaripe te tuatahi te whanaungatanga o oku hoa. Me ngā paiwako ki reira, he tino āhuru mōwai tērā, he tino akiaki, tino whakatina tina o a tātou, ai, o tātou aroha ki tēnei reo. No, he maha ngā katakata, he waiata i ngā wā katoa, he haka i ngā wā katoa, hei aki tātou i a tātou.
Aha ko te taumaha, taumaha, nui te mea ngāhau i roto rimaki reo tira.
Yeah. He mea Māori tira.
Ai, an ātāhua tēnei ki au hoki. Ai.
Me te whakamohio o ngā waiata i mohio kē, engari kaore au i mohio te tikanga o ngā kupu. Like, ka waiata, mai tēnei waiata anō, oh, kei te mohio tērā, tērā whiti, oh, kei te mohio ngā kupu ki roto. Tērā tū karakia, tērā tū haka.
Hmm.
I kapahaka au i te kura tuaru, engari kaore au i mohio ngā te reo Māori.
Hmm.
I nai nei, ka waiata, maha ngā waiata i mōhio ki. Oh, te mōhio!
Ai, ko taka te kapa, rami.
Me ngā karakia, te mea te mea. Hei, pai tērā ki au, he tino, he puawai te māramatanga i roto i te ao Māori ki au i tērā wā. Kei te mōhio i nei waiata, ngari i nai nei kei te mārama i nei waiata.
E ni o tātou waimari e ne, like, nui ngā waiata i te reo Māori, waiata hou, i puta, me atu ki a koe te kuru, mō tō waiata, a tāhua ki au.
Ko hebi hoki tēra.
Oh, i roto i te waiata tūwhiti a te hoko.
Kau, engari. Taku nei mōheo kei ai o nāke.
He harau te kai waiata.
O kai tuhi rane.
Kai tito, ai, koe tito waiata.
He hae tahi o ngā mea kua whakamaori tia e koe.
E ki ana te kōrero a ngā tūpuna, kaua te kumara e kōrero. engari, nā. Tōrea.
Oh, yeah.
Whati. Ka nui te rā. Atu anō. Te matatini ki te ao, o te ao. Te matatini ki te ao.
Oh, rawe.
Me etahi waiata mā ngā kapa. Ōku hoa.
Mai.
Ko ngā hua ki au ko te, ko taku, ki au ko te reo te kūaha ki te ao Māori whānui. No reira, ko tino marama taku, ko marama ke ahau ki ngā tikanga, a tātai tikanga, ki ngā kōrero tuku iho, ko ngā wari ake taku tūhono, hono ki etahi, mā te mōhio ki te reo, no reira, ai, kua marama ke taku titiro ki te ao, i noho ai o tātou tūpuna, mā roto mai i te reo. Kamutu he nui ngā hua, e ahu mai ana i te rā, mō te taha ki te māia o te tangata, i te mōhio ki tōna tuakiri, katoa.
Mm. Ko wai au, no whia hau, mā wai kā kōrero atu, kā tū.
Ai.
Ngā hua anō o te haerenga reo mōku hoki. Mm. Kā tū, kaha ake tōku tuari, kaha kia ū ake, ōku waiwai, ki te whenua.
Mm.
Ai, he rere kē tōku āhuatanga, pia.
Mm.
Ai. And he hua no te, te piri ake ki te taia. Like, because, you know, te pake o te pāmu.
Aye.
Engari, te, like, anai nei ka tēno āta whakaronga i ki ngā manu.
Aye.
Oh, tēnā koe rei. Ka haere i tērā atu pō ka hoki mai ki te kāinga. Ko wai, oh, tēnā koe ruru. Ai, he hua anō te haerenga, te whakaora, tōku tuakiri Māori, he kōrero i tērā tūiki o mātou nera i te kōrero o te taiao, te kōrero o ngā manu.
Oh, ai. Ai. No te taiao, te reo Māori.
Ai.
Ia ko mohi o koe, oh, hea te tikanga o tērā. Te ingo o tērā awa, o tērā maunga, o tērā rori, o tērā tiriti.
Oh, ai, ai.
Kua noho koe i te katoa tō ao, engari kāre koe mohi. Koe rā te tikanga ai. O tērā ingoa.
Ai. Yeah. Ikite ai ngā tohu rori. Oh, ko wai tērā?
Yeah.
Oh, ko wai tērā?
Tērā rangatira? He mea mutu ngā kore tērā ki au nei ne. Kia tīpako aka i tērā kōrero. Nā au i whakatakoto li auni mo te. I ako waiata i au e... rangatahi ana e tamariki ana rāne, engari nāne kua mārama ake. He pērā hoki ahau i ako mō tēte i a mātou e tamariki ana, kāre pia i āta mōhio ki ngā kupu katoa i roto i te mōhio te whakahua, te oro, engari nāne kua waiatatia, anotia e rā waiata, kua whakaro ake, o pūrangi aho au ki te whakapapa o tērā kupu, kua mārama ake au ki tērā pūrākau e pāna kia Māui, kia Kahutia Te Rangi, kia Paikea Rānei, you know? So he mea mutunga kore tēnei. Karongo e tētai atu waiata no iwi kē, kua pērā no, kei te mohiwau ki tērā kupu i nāne, ki tērā horopaki rānei, ki tērā pakanga. So he hara i te mea, ko te reo, ka tuwhera ki enei horopaki o te ao Māori rerekē ngā kōrero, mo te pakanga, mo te aroha, mo te whenua, mo te hekenga mai, hawaiki, mo te harane, mo te taiao. He ao anō, nē.
And like tētahi kupu anake, nui te whakaaro i roto tētahi kupu, pēr like he kupu tawhito, he ingoa, wāhi, like whāla. Ko tēnei kupu anake, he nui ngā kōrero. But pai te ruku ake ki ngā waiata, te waiata anō, whakarongo anō, ka kite ngā hua anō.
Kia hei tahi wa koutou tino kupu ki waharane.
Kupu? Ko rongo, ko ako tātou te mama mama mama.
mama.
Maopo hoki.
Maopo.
Pea te maopo.
I te reo Māori te ik.
Cringe.
Ai, cringe. He kōrero ngā rangatahi. Maopo.
Me te huiki ni.
Ai, huiki.
Oku te rātu.
Iki moki.
Iki moke.
He ori te?
He ori te. Ox. Iki moke. E wawau ana ko tōku ki waha. He mea, oh, that's silly.
Wawau ana.
Wawau ana.
Very foolish. Wawau ana. Tira.
Out the gate, tira. Wawau ana.
Out the gate? Oh, I thought it was like, oh, that's silly.
So kāuri ki waho te kēti.
Silly bugger.
Silly bugger.
I don't know who says that anymore, but...
Silly bugger, yeah. Kōrero ngā baki kē. Silly bugger. Hātiki he?
Hātiki he?
Ai, pake au. To translate. Feel care.
Feel care, hā tēnā.
Buzzy.
Feel
care.
I whanui tēnā.
Feel, whistle, buzz. Feel ke buzzy.
Feel ke.
I te, e rongo i tētai, paigi au ngā kiwaha ahua, he kōrero ahua hau ki au, ka whakara, he rau e tērā kōrero, ka mea mai a tīmoti, kā kore kua kore, kā kore kua kore, he kōrero ane mo te moni, me te whakapau moni, te whakara, he nui te utu o te haere. Ka mea, he moni te moni, kā kore kua kore.
Kā kore kua kore.
Maramana.
Kā kore kua kore. Kā kore kua kore. Oh, you got nothing to start with.
Kā kore, when it's gone, kua kore, it's gone.
Oh, okay, ka whai.
And it's gone. So, no reira.
Yeah. Whakamahia.
Whakamahia.
Yeah. Oh, yeah.
E pai ake I te whiako o te haere I te pupuri moni. Pai tērā. Nā kore, kua kore. Kua ruku ki ngā Timotiisms I nā. Nei hae tai atu. Ai taua wā ki taua wāhi.
E nui, ai. A tōna wā ki tōna wāhi. Pai tērā. Engari, hei tāna nā mate kaiwa I tērā.
Oh, yeah.
Yeah. Hei pai ki ai a tōna wā.
A tōna
wā. Nā te mea he procrastinator a hau. A tōna wā, a tōna wā, ki ngā mea katoa.
A whia koe tai mai ai. A tōna wā.
Ki a koe tukuru, hea o tino kupu whakatau ki ki wā apia.
Ko taku tino kupu, I tēnei wā, I tēnei meneti, I tēnei haora, ko te whā o momo. He momo teki, he momo manaaki, ka tāia te whakamahi mō te... Hei tauira mō te wai, whāo mōmō I te wai, kia kau e mōmō I te wai.
Oh.
Mēnā kei te pauhāre te wai, mēnā kei te noho.
Whāo mōmō.
Ki runga pāmu rānei. Whāo mōmō.
Whāo mōmō.
He tohu tohu ki runga te...
Ki runga I te ā.
Te moana nui a kiwa, ngā reo. Ngā reo te moana nui a kiwa.
Whāo mōmō.
Whāo mōmō.
Pai ki au ngā kupu Māori he reka te olo.
Te taringa.
Whāo mōmō.
I ako au tētai kupu I te rānei, ko te karapipiti. Karapipiti.
Oh, karapipiti.
Te tino kupu te mana hau.
In a row. Back to back. Next to each other.
Successive.
Yeah, nō reira, he nui aku hui I tēnei rā e karapipiti ana.
Oh.
Like I've got back to back hui today.
Oh, karapipiti ana I nei tini o inuai.
Tahirua.
Yeah, ko rātou te tīma toa karapipiti, ahua pērā hoki.
Oh, he tikanga nōpea tērā.
Te hā.
Oh, they like one.
Successive champions, ahua pērā.
Kāre, we mohi ana ki te kupu Pākehā. Successive.
He anu anu ki runga te ariro nera successes mahanga
tērā pēr me whakakore I tērā wā hoia no no te wiki tonu nei e hoa ki te au tētahi whakatairanga ko koe tērā e whakamaori ana I ngā mahi I te whare hokomaha o Countdown
o Kaute Iho
Kaute Iho
Kaute ki raro
Koina te ingoa mō Countdown. Kauti
koina taku ingoa I tēnei wānei.
Kāre no kia tuku I tōna maki a rātai mō tēr. Hoi anō, te rongo kōrero he maha ngā kupu kaikiri I rewa ki taua pōhira ki rungo pukamata. Hea ho whakaaro tō whakautu tō urupare rānei ki e rā kōrero a te kaikiri.
Kua o karano au I pānui engari ki mai taku tuahine. Me tana ki mai he nui ake ngā kōrero pai. He nui ake te hunga e me ana. He rau e tēnei, pai tēnei, kā pai Countdown I rā momo kōrero. Engari a rāto nui e tahi, tā ngata, kaore I te aroha ki te reo, e whakaputa ana I o rātau whakaaro. Ne, engari ka pērā ia wā ka puta mai te tahi kaupapa reo hou. Pēnei I miraka krimi. Nē, te poraka siakarete. Pēnei te mahi a te rauhiringa brown I te pauaka whakaata. Pēnei I
orini te aha.
Orini. Kia uru te reo ki te tahi wāhi hou, kaore anoi ki te ai mua, ka puta mai e rā kōrero. Ki taku titiro ko te nuinga he kōrero pai, ara hoki e tahi e me ana, he Māori hoki e tahi e me ana, he ha te take, he pēnei ana, Whittakers, he mahi moni tēnei. He ha te take, he pēnei ana, uncertain. No. Engari, ko te toko iti haere, tērā reo e me ana, tērā reo kiri, kaikiri. Yeah, ka mutu ka ngaro I roto I te wā ki taku titiro.
Kei te mate haere.
Kei te mate haere e rā momo whakaaro.
Moi mai rā.
Moi mai rā. Moi
mai rā.
Maka ngaro atu rā.
Whai mari.
Pewe o koutou whakaaro.
Kawa e pānui ngā kōrero rero.
I runga.
I runga I te pukamata. I tēnei tau... Oh, kaha tōku. Te ngā kōrero hau. Te aro i au.
Te aro i au.
Te aro i au. Te whanonga o ngā kaikiri, te whanonga o ngā tauiwi. Kauri hau I, I mean, he pai he kino rānei, like, kei a rātou. Kei te marama, I nāi nei, I tēnei au, ai, kei te aro au ki ngai Māori, ki te reo Māori, ki tikanga Māori, ki te hāpai ake o te rā au. Kauri au I aro ki te rā au, ke.
Mea hoki.
Kei a rātou.
Pēwhia ngā tauiwi. Ka hara mai ki te ako I te reo. Ka manoa nui koe, ka awhina koe I a rātai.
Ai, etahi o ngā tauira hainamana, etahi o ngā tauira Pākehā. He tino pai rātou, he tino, kareo mōhio te kapu, more respectful.
Meha meha?
Meha meha? He tino meha rātou. Tētahi o rātou, ko Jess tōna ingoa, I kōrero ia I te breakfast show I tēnei wiki, pāna ki tōna whiako kei rumaki reo. Te kaiwhakahaere I pātai atu I te ahua o ona pātai hea te whiako o tō Pākehātanga ake. Engari, I whakautu ia wā, he ātāhua ki te kite te puawai o ōku hoa Māori. You know, he tino wai Māori e ahau ki te kite e tira. Ko tōku tikanga ki te noho me te tautoko I a rātou.
Arawe.
Kei te pai ki au I mātakitaki au I tōku moimanga. Tangi. Tangi ahau. I paki ahau. Ai, pai, tira te ahua tika o ngā Pākehā I ako I te reo Māori, te ao Māori.
Pai te wā. Kia hari kua rātou I te wā ka eke.
Ai.
Te Māori. I runga I te māramatanga. Ko ngā hua, ko ngā moni, ko ngā painga katoa o tēnei whenua I puta I te... te tūkino tanga o te Māori. Kia marama ki tērā o ko ngā kau whakaiti. Pai tērā kōrero mō tō hoa.
Ai, rau I te rongo tēnā. Ai. Kauri te whiako. Mō ētahi. Māori, kauri mōku. Nā. Ai. Kai te, ko tōku rausake, just kauri ki te, ni te tipu ake au te waipauname, I mōhio ana ngā te āhuatanga o ngai kaikiri, ētahi I tōku hāpori I tipu ake, e nāi nei ka hoki mai ki te kāinga, kauri rātou I, pia kauri whaka ai, but just ka whaka tau tohe tōku mahi a nāi nei te whai te reo Māori, o hea ai, o mo te pūtia, mo tō mahi a mai e kāo. I kawe rātou, I o rātou kaupapa, hea ai ngā moni mō tēnei kaupapa mō tanga te whenua anake a mai, i hararei mō kui waiho. Engari, i mai mahara tētahi tauira, he tētahi tangata I roto tōku hapori. Tāna kōrero ki a au, kau e wareware tō taha Pākehā. Hei pai tō mahi, engane kau e wareware tō taha Pākehā. I was kore kupu. Kore kupu. Ai, kauri au I taia. Te wareware. Oi anō.
I runa I tōku āreiro I ngā wā katoa.
E Pākehā hoki koe, Miriama.
Ai, ngā mehi, bro. Koe no, ēnei momo kōrero.
Whakanuia ngā taha e rua.
Ai, ēnei momo kōrero, waihotia. He mea katakata, aha ko, ngā tangata kūwari. Kāore ngā tino kino, just kūwari.
Kūwari.
Ai.
Kāroha.
Kāroha rātou. Pia, tino, I o rātou whiako te ao, like, tēnō rangi rua, I'm like, yeah, kā aroha ki a rātou, like, oh.
Hei aha rātou, ne, me aro nui tātou ki ngā mea e hare mai ana ki te ako, Māori mai, tauibi mai, ka pai, ka rawe, ko haere mai koe, i runga i tō hia hia ki te ako, no reira, haere mai, noho mai, ako mai.
Ako
waiho atu mai. E rā atu, waiho, waiho. A tōna wāpea kā huri mai, e kore rānei e huri mai, engari. Yeah, mehe mea, e kite anau i ngā mea no waho, ngā mea e hara i te Māori, e haere mai ana ki te ako, kite anau, toko maha, kei te Pākehā tonu ngā whakaaro. Mm. Kaore i te mōhio ki te whakaiti. Mm. Kaore i te, you know, no re, engari mā te noho i waenga i te Māori,
ai.
Ki te ako i te reo, ka whānui ake o rātou whakaaro. Ki tō tātou ahurea, ki ā tātou tikanga.
Mm. Kia ora. Koe reho ki te kōrero a Papa Timoti, ne? He nui ake ngā hua, kei tu atu ngā hua ki te, ki a tauiwi, tēnā i te ako noa i te reo Māori. Mm. Ka whai hua rātou i te noho tahi, i wāinga nui i te Māori. Ka ako rātou i ngā āhuatanga o te tikanga, ka ako rātou i te āhua o te wairua Māori. I te mea he rere kē rau atu, te noho ki ro rūma ki katoa ana i te Māori, tēnā i te noho ki ro rūma ki ana i te Pākehā. Koera take, he uawa mā te Māori, te haere ki etahi, whare ki katoa nai te Pākehā, nā te mea he rere kē rawa te wairua. So he maha ngā whakaakoranga mā te Pākehā e tomo atu ana ki te akomanga Māori, kei tua i te reo anake. Ka reno pea tērā, ka reno pea te marea kia mārama ki tērā. O he hara i te reo anake, he tikanga, he ahurea tēne. This is a whole culture.
E mō ngā Pākehā, pai, like, nā te noho, nā te whakarongo hokei, ka ako rātou, tau Māori, like, tōku kōrero ake-ake mō etahi tauira Pākehā o te reo Māori. Kei te pai te noho ngū, kei te pai te whakarongo anake, nā tēnei, nā tēnā, ka ako.
Ai, mena, you know, kaore koe i mōhio i marama te āhua o ngā Māori i roto i te akwanga. Kei te pai ki te wahangau. Do you know what I mean?
Mm-hmm.
Like, etahi o ngā hoa o ngā whānau, like, kei te hia rātou ki te mārama, ki te mōhio, te mamai, te whakaaro, it's like, you don't have to.
Why?
Kei te pai.
He wā tōna e mārama
ai.
Kaua i taua wā tonu. Kā te whakautu, kao.
Kao.
E rua te kautau te whakautu. Awo, pai e nei kōrero.
Ai.
Kei te pirangi kōrero moe moe a? Hari te mea mea roa
rawa. I ngā wāhi reo Māori, engari he uaua tērā moe moe a, ki te whai wāhi reo Māori. You know, mō te mahi, mō te tūranga mahi. Kei te pai ki te whai wāhi Māori o oku hoa me oku whānau. Ai.
Kia maha ake ngā wāhi e noho rūmaki ai koe
ai.
I te reo Māori.
Ai.
Ngā hāpori rūmaki ai. Tino he kai ai mō tēnei. Pea, like, I mean, oritai pēnei a ōtaki.
Ai.
Tōko maha. Tai te kōrero Māori. Pai kia au, pea ka noho tonu.
Nā raue a ōtaki. Ngā kaupapa whakarauora reo i reira he tino tauira. Nui ke atu ngā Māori, kōrero Māori i reira, tēnā e ngā Māori kore reo kore. So, kei wānga, nui koe i te mātotorutanga. Ngā kai kōrero. Pea koe hoa, hea ho o wawata. Kaua pea mōu anake, engari mō te reo.
E kei te whakaaro ki ngā hua kua puta i roto i ngā tau e rima te kau, kua pahe mō mai te hainatanga o te petihana, tainoa mai ki tēnei wiki, he nui ngā whanaketanga. Nō reira e whakaaro ana ki te rima te kau tau kei mua tonu i te aroaro. Kaore kore ka nui tonu ngā whanaketanga. Kā huri pia tātou, hei, bilingual nation ki taku mōhio. Mm. Hei whenua reo rua i roto i te rima te kautau. Me kua tīmata i nāene, kua kitea te reo, kua rangona te reo, i ngā wāhi katoa. Noera, hei roto pē i te rima te kautau, yeah. Kua tata pēa, kua tutuki pēa tērā moi moi a whenua reo rua. Whenua reo
rua. Me hoki whenua mai.
Oh, ia, te rohanga ātā o tautoko. Tōku moi moi a tēnō, aro koe pēa?
Whaiti?
Aro pū.
Aro pū, ai. Ki te tipu aki, ōku tamariki a miri i te reo Māori.
No, a tāhua.
Ko eina.
Karau i te reo.
Ā, ko ngā kaikiri. Kei pai. Kauri tōku i raru.
A tāhua.
Me koe, te karu?
Yeah, e hāpai ake i ngā kaupapa. Kei te, e hara i te mea, kei te pai noa, te kura kaupapa Māori, kei te pakanga ki te kāwanatanga i tēnei wā. I tēnei wiki, kua tino whaifakaro au ki te huarahi kei mua i au, me pehe au e tautoko i tōku whānau. Kia ū tonu, kia tipu tonu, kei te tipu, engari kia whanake tonu, kia mimiti haere, kia aukati rānei i ngā pōreareatanga, te kāwanatanga, kia tū tonu, kia Māori te whakahaere o ngā kaupapa. So koera tāku. Engari he pēra ki tāu e hoa, kia reo Māori, āku ake mokopuna, awo. He tānga mana o tērā.
Ai.
Kia ora.
Ka pai.
O, ka pai. Tēnā kia whakakao ake i a tātou, kia whakatepe ake i a tātou kōrero i konei, kei te pau tiri o te reo, e hoa e hemi, ko koe tērā e kawe ana i te reo ki ngā tini i Taringa o Aotearoa, me te ngāwari tonu o tō whakatauira mai i ngā hua, i ngā painga. Tēnei te mihi kia koe, mō ui whai wāhi nei ki tā mātou konei, hei whera i o mōhio. Yo matatau. No mātou o tira, no ngā kaiwhakarongo te whiwhi.
Tēnā koe.
Me mihi kā tika kia kōrura, kia kuhoa, Meriana kōrua ko Leoni. I hiki ake i te mānuka, kia rere ai te reo Māori i tēnei wāhanga, i tēnei hōtaka, i tino rongo ana i te whanaketanga o kōrua reo, i te tau kua hipa, nā tā kōrua pukumahi. Nā reira, kei tawhiti kōrua.
Kia kāra
hapa. Nā, kui, kia nā
kōroa. Me mihi hoki ki a Te Aihe Butler, tā mātou kaiwhakahaere, kōna ipurangi. Tēnā toro atu ki a Nē, ki runga o Spotify, ki hea tu rānei. Hei te rua wiki, puta anō ai he kōrero mā koutou, hei wero i te hirikapo, hei kai mā te hiningaro. O tira, toi tū te tikanga, toi tū te reo.
Nair is public interest journalism funded through New Zealand On Air and brought to you by the Spinoff Podcast Network. It was hosted and researched by Te Kuru Jews with Mediana Johnson and Leonie Hayden. Nair was produced by Te Aihe Butler with senior production from Jane Yee and project management from Mark Kelleher. Kia ora e te iwi, Te Aihe Butler here, podcast manager at the Spinoff. If you enjoy listening to our podcasts, consider supporting our mahi by signing up to become a Spinoff member at thespinoff.co.nz/donate. The Spinoff Podcast Network.